I'm back to you. I'm back to you, Father.
Sometimes I just need another chance. I'm back to the I hope I qualify.
I'm back to you. I'm back to you, Father.
Relive in paradise. That's how the angels sing.
Ay, mukama.
Na yelu achezi nunulum naku. Atolu sizi njiza batuze. Emiti manejibabu na mababu. Songa nyanyinkizi. Teri yakula na bula mumukagu. Just me kisa jansi. Bala vienya batuali na mukama. Abe miti mejijude. Wiso mani sokuma. Siru mazinyiga zinena. Kola tuto wa kukoba naku Na yecha naku Ziru mazinyiga zine naku Zine naku Anayekale wade ziru ma Kileza zili nawezi koma Already omoze Ayachi kukoze na feyachi tukoze Wa junior drive out leke dawa sawazi Nganevi simbula basi tobe tulazi mozi Kale kwa tali msikuze Ateluko zangava samise Angel radio jewa itamase Awa nafiki waya wazisase Kalikatonda yewa nakasera kakutwazi sema Simo vade mkumbi ya rimienga waba wazise
Soja, mama laika watambule nawe Nafa wasi gade mchisawe
Chivinte Uganda basi mabagenze Nukuwa naba wana bagenze na ye
Ziruma, ziruma Oh God, Father.
Mama Mose Juli Huma Ziru mazinyiga zine naku Zine naku Ziru mazinyiga zine naku Enaku Ziru mazinyiga zine naku Zine naku Anayakale wate ziru ma Kideza zili nawezi koma I'm back to you I'm back to you, Father. I'm back to you. I'm back to the mighty. I'm back to you. I'm back to you, Father. I'm back to you.
Ay, mukama. Dala yava kula chili bikali professor. Rich boy atanya gancho wa mukosa. Can't forget my main man, dimes kuma pesa. Nechikiri komanda eke wa mumiosa. Katuba sabire nevochi wate chigasa. Vili zuru nsia sako sisumbusa. Anaye mungu sindi kamalaika wako wa sisi mpisa. Mpo zinaba genzo wala muze chisa.
Aziru mazinyiga zine naku. Zine naku. Ziru mazinyiga zine naku. Anayakale wate ziru ma Kileza zili nawezi koma Zine naku ziru ma Mwana wa mama sitama Ya mikwano chiru mwae Nanda ziru mwae mikwano kumatama
Antulidia ni mbabasi Mkama kukumye na abato Until the music fraternity mwana Temulova Mwebedelem You're not your boyfriend doctor Naughty Ducky.